hiphop.com.
Abambo utinqabane ngicela ubuze ukuthi ngiyashada ngiyeke ungijikele. Abambo utinqabane ngicela ubuze ukuthi ngiyashada namhlanje ngiyeke ungijikele. Abambo utinqabane ngicela ubuze ukuthi ngiyashada namhlanje angeke ungijikele. Baningi befika empilweni yami sehambele ndlini kude kugcine nemba kuye bajike wena angeke ujike yini. Baningi befika empilweni yami sehambele ndlini kude kugcine nemba kuye bajike wena angeke ujike yini. Ngcono yabangaka yomuyabo mndeni abengifuna nomsebenzi wakho nosebenzi mawuholela ncane uye mina nginemali yintenanalokulumaaunuyabangani uyabo mndeni abengifuna nomsebenzi wakho nosebenzi mawuholela kancane ye nanti wayawaqala ngambuzo ukuthi uyangithanda wathi uyangithanda mamangala sekumi indoda emzini wami. Nanti wayawesibili ngambuzo ukuthi uyangithanda kanti akangithandi ulandela udumo lwami. Nanti wayawesithathu yena ngamshada andizela wonke mamangala sengivuke majeni mawuthanda mina mele wazi ukuthi umshadi yijele. Mawuthanda mina mele wazi ukuthi umshadi baningi befika empilweni yami sehambele ndlini kude kugcine nemba kuye bajike wena angeke ujike yini. Ngcono yabangani yomuyabo mndeni abengimfuna nomsebenzi wakho nosebenzi mawuholela kancane uye mina nginemali
yintenanalokulumaaunanginemali
mawuthanda mina mele wazi ukuthi umshadi yijele. Mawuthanda mina
yeah.